Tron.
Oh my God, it's my birthday.
It's my birthday.
Oh my God, it's my birthday. Hey.
I'm so happy, happy, happy. Happy, happy, happy. Mwaka mwingine nimevuka. I'm so happy, happy, happy. Happy, happy, happy. Asante mama, asante sana kukunza. Upendo wako moyoni mwangu utochuja. Siku kama leo uliwaga jozi. Niko na marafiki, kuna zawadi, tuacheza muziki, wanamwaga maji. Basi posti picha yangu, nilete na keki yangu. Tufurahi ndugu zangu, mana leo ni siku yangu.
Oh my God, it's my birthday.
Nini?
Tupe bombe.
Eh?
Tupe bombe.
Nini?
Tupe bombe. Tulewe.
Vipi? Amtaki juisi?
Tupe bombe.
Maji vipi?
Tupe bombe.
Ata soda?
Tupe bombe. Tulewe.
Sasa. Kina dada mnataka nini na nyie?
Tron.